inkosi yamakhosi. Mdali wethu zami zonke, baba umdali kwakho konke. Mdali wami nathi sonke. I ask that you give me the strength to survive and keep me alive while I hustle and strive. Impilo yasinda sengiphila ngenkani, sengiphanda ngedwa abasekho abangani. Mangena ensimini ngiphusha lesiphansela ubheke ngilandela ubani. Last I checked out was the prodigal son. When I called your name I knew that it was done.
Nkosi yami hamba nami, Nkosi yami ngicela kuwe, kuwo lithemba lami, kuwe ngithi konke kuphelele. Amahlobohlobo wakhalile, ilanga seliphumile, liphume namathuba amasha, ngicela ungabuyi nembula.
Noma ngihamba ngibuye ebusuku, ngishiwe ugogo nemkhulu, abanye babamba makhulu. They hate that I'm plowing the seeds, I'm feeding my kids and my family's needs. Ensimini you reap what you sow, emanini we digging for gold, espanini we light up the coal. No matter the heat I'm not selling my soul. Ramaseli bulatse lataka, kephale baloyi lidirataka.
Nkosi yami hamba nami, Nkosi yami ngicela kuwe, kuwo lithemba lami, kuwe ngithi konke kuphelele. Amahlobohlobo wakhalile, ilanga seliphumile, liphume namathuba amasha, ngicela ungabuyi nembula. Nkosi yami hamba nami, Nkosi yami ngicela kuwe, kuwo lithemba lami, kuwe ngithi konke kuphelele. Amahlobohlobo wakhalile, ilanga seliphumile, liphume namathuba amasha, ngicela ungabuyi nembula.
Nkosi yami hamba nami.